binne mio kutegera kubajjo tegesibwa noyo kwolina yawa kulimba tomwetekera nagamanyo mugamba bike kujabwe nankwe baganda bange sibalimba nze wenkulidde njiza omuntu Lebireke byensibwe bityo Jumulo jite mikwano bwe kityo Nze binne myokutegeera kuba jjo tegesibwa Noyo gw'olina yawa kulimba tomwetekera Nagamanyo mugamba bike kujja bwe nankwe Baganda bange sibalimba nze wenkulidde njiza omuntu Mikwano sije mibi na yobuja yetabu Oyogole kakastepu akatono na chochimukabia Songa tetwinka nenga nenga Mungu yebwa tyo Wea tutonda vulio muno mukisa kwe Guno gwamba guno gwambuzi Mukisa kwe mbwa Teguisa mbuzi malagala
Vamos
Mba wange, kwe batako bye wafeje nazali bwa kino kitono na ekale mama.
Okele, jiba okele, anti bambi mwa jabwe. Naleke jofu baba kuma, kubanga beba kanda bafe.
Ze mungu ye musumba wange, seta kenga, nalimusibe katindaba. Nalikatoka tinkuze kweli.
Okele, jiba okele, anti bambi mwa jabwe.
Kubanga beba kanda bafe, bokele.